Kolo esilalo kathesi anase isukuthi ngihlanganise inde konke okufunakalayo ekuphileni ekhristu for a serving of six. Idatha ayikovabi data mlayini yethu isikhansilo ukuthi i-around kuma-49 khona. So ngakhangela ukuthi kathesi average teacher uhola egoma ethumayisa almost 21,000 to 25 abalemalezi. Akungezelela kwangikhona okutekora kuloku bafake ekhristini yebhetha 99,000 rand. Ngingakhangela ukukhwela kwenza izinto nokurethi angikhona khona ukwaba kwenza kathesi bathi bona batekela i-bank rate kathi izinto kuthi leke makethi zithatha ngama-100 1 to 1 and then kodwa ngapha ngesithi 1 to 84. So thina kasithengi ezintweni zegovernment ukuthi ma-bank sithenga imashini okuthiwa ku-black market mazozoveli i-black market ngazo yi-topikaliyibhurgazi-1 so yabona ukuthi imali oyifakele kulapha indaweni akuthi imali yakhona isuka ebephansi kakhulu ithingi kuma-200.
Lizakwenzani ngalolu daba khona lizahlangana njengenhlanganiso kumbe labe lokhu liqhubeka likhankasa liholo eliphezulu?
Kathesi uyapushing ukuthi antiombe ngalikhani lifollowa kumakwenza kumanidia zenzela ikaba abantu beyasizeen ama-pamphlets atshengisa ukuthi into lezile isiyosilungiswe kwabaphezulu ngoba ipeka ngkodwa isathinaisaasinele ngenxa ye-COVID le ukuthi kube lokwenzakalo kungama-demonstrations like soku-difficult but ngasendlula i-messages around ukuthi izobankela ikhangathi uyathanti nje ukuthi ama-parents ama-communities ukuthi labo baboni babe nakho ukusekela ukuthi uhulumende aqalisise indaba leyayilungi.
Siyabona njalo ukuthi uhulumende uthi uyancedisa abantwana besikolo ngama-radio
kuthi nje uhulumende ezibhaeleeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa that 200,000 is very little compared to human lena and now is up. And even in a district has got more than 200,000 lena. If you have to drop in the ocean, then of the Ambon Gamma is Yangua now. Yeah, we have a way that we haven't seen them. Otherwise, it has a way that we have. I'm talking about that talking about 50 tickets. So it was this, I think I'm going to get to the one to the point of the game.